aphume ejele with that criminal record. Modern taxi driver somateke sogeza eshaweni. Ngabe Jackson kulokhu uzalodansa ngebridge. Basibalo fulete. Sofike gold nobu umnyama bhuqe. Bashintshe bamhlophe ngo. Saze sa fight for real kuyijako. Futhi ke wanjani? Kunjani lokhu nje? Hayso. Hayso. Ukhona bokhulu bamasebenzi.
Hayso! Hayso! Kubona bokhulu bamasebenzi silima!